sakira be hedi be hono bismillah kebi famoron gonde hedade yewtir amina min noddita magazine humanitaire do ne yewtir daranide netta ko rewbe worbe humminibe tusite gondi na himbe wombe le tidallaji yontere de min jaran le nokku do pabondiral wada fa himbe wombe tidallaji beida hebude gikke e sakira be don gonde le malfu e mangal mudum en jowti onna e sembe kabaruji di anni min podiran do bamako do do kawrital arande wala forum humanitaire do ne kawrital ministre en leydi AS timmi le balde jabbide de le balde tati be ministre en timminiri hokkugol ngureji e kulle godde himbe e gube kany e nyongitibe wombe falaje gol fabugul ana nafasanne di galleji kebude tidallaji sabe rafinena gondo le leydi meden di tagalun e jaranto koroto to temere temere galleji yuri burkina warde e nyongitade le onoku himbe onoku kany e ONG ngaji fayotade jalini di fu kultamir an gunde wadde imma daraji e wallude be himbe bandul handan min kalan hala ballundiral e hala nan en kolti wide balludo wobbe hore mudun walli papa men koroka hala en kawri e gorko goto e andindo fina tawasanne e waran holtan ko woni hakkilo makko do majjun e sekirabe do gondon li malfu e mangal mudun bismillah e heddade de yewtere humuninde nedda ko min nodirta pa bundiren usman nyaali buli woni do palel hal do do boggi jande to kanko kany kante wonani anton kawrital arande walbe noddiri forum des ministres des états du Sahel woni ministre en leydi AS wadi jiwde jeddi yaade jene lewru uttu hitande 2025 do bamako do ko timiri do dokkal himbe egube kany e nyongitibe wombe falaje ko be dokka dun an hen ngureji fa yottade kulle godde faanda mudun yo wallude na tuside gondibe himbe wombe tidallaji di kebisabe rafinde na gondo le lefula leyde mende kambe walla be e kulliti weltare mabbe be jetti be barkini du wallube be mi yottikeno li onnoko anni ko kebinimmi en le timmode golleji balde tati mudon na do de jantore do faccitango Mamadou Sama Seku e Ali Cissé
ministre kum ni do kabaru nadda ku e fabon dral Burkina Faso commandant kabore passo wende pelagi cultivide le ASD den tan hinadi si Allahji bilidi e deplacer en e kay nyongitibe beedi wido dun donke en nangondi inade e yoji kuni di fabaji di
il a été dit qu'il est temps que
biama wakati wori jonka no min kani tugaade minem e hore ko mi jogi le leedel amen de yella mi de keba daranaade yimbe ko hasindine mudum bangal himme yurmere mi de meli nyalaad ngarode e li anyaaji kolta jondi min garam jodaade mi mijo mi jewa hudu woni ko mi bayi wadde fami darono ko holita jonko min garam e li nyalaad ngarode do juinde dom bemal nyamri inde AIS yella wakati fuso bibe leedi Mali Niger nalu Burkina Faso tawama wonko hasindine mudum bangal nyamdu mide keba daranaade be
de ces populations là
madame Aïssa Lawan Wandarama ministre kumni do golleji nedda ko jola kasaraji leedi Niger cultivide ido heejoji di hani sembinede en nawtre dun e wattu dumide e bima ko yo golleji nafoji dartodi sababu utude torraji déplacer en kany nyongitibe
Niger continue d'être résilient
Lady Niger kana wundi tintade faham tawede mo wundi fewde chadel mawde bangal himme yurmere di titalaji bangal denagu waytagol wakati natugol ndiyam egol yimbe iwre jonde mu em tawto dirgol yimbe ngadbe wita wita europe le leyde kirindirde mako beedi an han ko imadaraji fa darono ana ruji fa yeto waytagol wakati di yimbe hore sabimbini hunchene hore yela imadaraji ngatteedi darne mudum ana ye
fawde dido kutuji tidudi alahali e ginabe karahanbe fedda ACR bami adi gonini dun peltal mayre tewtude dabereji on wad goto dun batande hakilo sanne papotobe le leede kebe torrajibe kaja do fedde de yitti sanne jamare mali sabe kunde bisminu handiri nyongitibe mo joto dun no gouvernement mali jokitido haybude sanne nyongitibe gila dubi kewdi pierre camara kaja do ACR le mali
ces initiatives fruit d'une solidarité
dido hakilaji kayo jikke lobbo e juude yimbele fu egube uude jonde mu'en waran latal sababu nabirde yeso yurmere ngattedo fewde mabbe o yimbelbe golliji mu'en nawri bangal himme yurmere ka ana dom faba muyaji di min ngatta di du be ngaram jukkitaade dum ele gollirdi fu e ngaram du mejaade e do dabireji boyoji fayato wartirde yimbel nyibe wartude to mu'en hono no kawrte ciinaade hakkune leede tati de hollitirini so tawi dum edum wayi wadeede ele wakkat no dum tewtetene
Amadou Dikou kiyado hala nawtortobe be holti wiidi ngal do dokkal jaati sababu modo utilitilaji e gubbe kany nyongitibe e do inde be do fuf kanko Dikou hol jooti sanne ndokobe be o beedi wiido dum do latantobe dum sababu be boya nawtoraade faabaaji di
ay hadija ko biida mallaaji ngari fa heewi ko moji ay dum wallita e himbe do way wallude mono fu hebano dartoro eno tigoro koreji mon hadija si minas fu wodi ko hokka fu no ay warande dum dagu lebbi didi yaad lebbi tati ti bawur hebi neema lebbi didi yaad lebbi tati fu wodan to hetti bon en tant que le représentant des bénéficiaires ko be kokka dum be tigoro dum e barke sab ko nekko neddo hokka fu na hani wala barke no watta de hokku bendu paama wonko ngadi donc dum do ko tomi be pa hande be paama neddo si dilli wuron fu wona ko wono hebde hebata donc be yi haane laamul dari e wallude himbe sanne
do do wil yonki dun wodani hamma jallo e amadou jallo kejaabe hala nokku déplacé en faraje e bi mabbe dido fabaaji di ciudi ministre ko leda es hokki nafan sanne déplacé embe e wattu ciedu
mbaldi hokkede mi jidi hokkede joni mi belte ken feewi mi don barkina Allah mi don barkina be ay na samti non sabde sa waldi hemde sa wonko kemda fu faysata hirande jemma go tanan buri golum ube min anda be kalna mi fay hunde sana be gaddi anni be juu intaf be kalna min ko min jeyi fitaf
sabi fay teddininde ma tan gara ndaare tan heje e yonki wona hala sa laamu ma wari dañi ko wi hokkima e miɗe welti en majjum sabi tawi yimɓeɓe no tampi sanne o ɗum tan woni komin tewtata mi yii mballi go wari fa woɗi ɓe mbi wonko woni caggal toon to sani ɗum wari tawti ɗum mbiɗa andi e ndungu o ka welloto tawe wonko min gondi
mite wiɗingal ɗo kawrtal sisiri muɗum wonno dabareji neɗɗaku heƴoji golle almusaɗɗaji faabaji ley nokkuji IS ɓeydade ministre en kumniɗi faabaji leyɗe IS na wonno ton ndun heƴaɓe leyɗe noddaɗe hono Tchad Togo e Mauritanie
ley nde jantore miɗo miila sakiraɓe on keeɓi faamu pabodiral gongal hakkude ɗe leyɗe AS ɗowoni Mali Burkina e Niger leyɗe tati ɗe rafidenago woni ley muɓen ɗe sa e mbiyan tan ɗe fuuɗe alhaali goto e ɓamuɗe aadi e ɓamuɗe anni gollidinde leygal kawrital arandewal ɓe noddiri forum humanitaire ɓe ɓami anniya wallude himɓe egguɓe na ñongitiɓe jooɗiɓe leyɗe leyɗe fa handen en keddoto hono dow ɗi kabaruji ka e jarankoro tokoro to e ballodiral ana woodi illa jeɗɗi lewru uttundu ko ɓuri himɓe ujunaji jeenon e temmetto ton woni ƴiruɓe Burkina warde ñongitade le nde ngallure kanankoɓe o nokku ONG ngaji fa yettade himɓe gennidi ana gondi e wadde immadaraji wallude ɓe himɓe e keɗɗene jantore Hamma Guindo keƴal amen gonɗo toon dow faccitago Mamadou Sama Seku e Ali Cissé
koroɗo fedde kumaniɗo daranade yimɓele ñongitiɓɓe ana wondi wadde ko woni bawɗe muɗum fuu fa jaɓɓito yimɓel heyɓe garɓe tawtude gomɓe ɗomɓe urɓe leydi Burkina Faso le wi kanko Mohamed Lamin Touré goto e juɓɓinowo golleji ndeɗo fedde leydi amen di koroto ɓenɗo yimɓel juuɗe mumen ɓoole yettiri ɗo eɓe gurdi no nawiri le ñalawma hande o saabi eɓe kasindini hunde fuu omo waɗa noddago yimɓel ɓeɓe tawti ɗomɓe tinno yurmoɓen
depuis leur arrivée
gillakuɓe gaari ɓeɗo ñogitiɓe na ittelaji mawɗi ley caɗele ɓe gaari ley nokku alhaali gurdam muɓe guɗe muɗum ndun nattiɗi ɓe kasindini ko heewi banggal ñamduji cellal e nokkuɗo naata ko ɓuuri hewde ɗum rewɓe sukaɓe e nayeɓe ndenno heɓande ɓe nokkuɗo ɓe naata wona hunde newide nde darra jamare koro juftitade haybude ɓeɗo yimɓele fawaɗe ɓe sanne
goɗo noddan goto woni ko kanko Issa Sagara jokko arandelajo maire kuro waɗi fewde yimɓe omo narda jamande jokkito e immadaraji ɗiɓe gondi waɗande ɓenɗo yimɓe
ne yetta sanne heƴaɓe lawɓe banggal bismugol ngol waɗana emi jogitiɓe urɓe Burkina worde ley commune Koro hewɓe bismama e ley ko ƴaɓɓi saabi joni woni guɓal jaɓaɓal joguitiɓe mi pamotoɓe heɓde ɗoɓe naata heɓde koɓe ñama e fabade ɓe dunno hinade humtugol hajuji mabɓe ley nokku o min foof min gotum min taka lemme en leydi Mali ndi yo leydi ndi hoɓɓe bismite muɗum no haniri ndenno min dawrano gorongal mabɓe ley Koro latantoɓe jaam
ɗum won buubol jeegoɓo yimɓe no jongitiɓe urɓe leydi Burkina Faso juɓɓaɓe le ngallure kooru ko heewi ɓenɗo yimɓe fuu yo rewɓe kae sukaɓe ɓenɗo yimɓel ɓe ngala cuuɗi to walata hewɓe mabɓe fuu sella walata le onɗo wakkati ndungu
faamu heɓama sanne leydi nde jantore miɗo mila ana holliti wiide ballodiral ana woodi ɗon himɓe Koro ana darani wallude ɓe himɓe jongitiɓe warɓe leydi ndi gendi honno wira leydi nde jantore yo ɗum yo guɓal jeegoɓal jongitiɓe burkinankoɓe bismaɓe ley on ko miɗo miila caggal ɗum won faamu ko heɓa nenno hono ɓe himɓe wonɓe le tiɗallaji daranete wallede en jottike joni komin mbiyata invité de la semaine ɗoni bisminde neɗɗo e andi joni le wattu ndungu gonɗen nenno buubi fayotade ɓowɗi ana kewi sanne tatteji fuu le juuɗe meɗen le boli ɗum ko wawi latade sababu ñawuji hono neɗɗo hani hono himɓe kani wadde fa ndento e majjun fa keɓen jabugol landol min jeeyi min kawri e kanko docteur Amadou Adama Kone o gollowo le sous direction hygiène publique e salubrité direction régionale de la santé o noteke landi Mariam Maiga keɗe ko ɓe kaltiti dow faccitago Mamadou Sama Sekou Ali Cissé.
Pendant l'hivernage nous assistons à une prolifération des mouches et moustiques. Quelle explication à cela?
Wakkati ndungu woɗi kan e buuɓi ana heewi sanne hoɗum sabibini ɗum
kewal ɓowɗi e buuɓi yo saabi alhaali wakkati kuɓɓu joni o e kañe ɓuɓɓal ka waddi toɓoji ɗi nden hebbinan ɗeɗo kulle ɗe ɓeydadi ɗum tundi buuɓi ɗi jiɗi sanne kala kan kiɗɗi ndesaɗi ley galleji meɗen hono tasaji e pningaji no momta jamma toɓoji ɗi ndenno ɓowɗi ɗi keɓanno ɗo cuuɗo hon ɗum e bandun en tan yurminta kuukoye koye banggue goɗɗo ɗum pat jigten wiide ley galleji amen ɗi na mare dabaji hono coofe ɓoccinoje e ɗe ɓoccinta e kaña dun margal liɗɗi andonno ɗiɗo wattuji manikoɓe hewɓe na pewti ɗiɗo golleji e ley galleji meɗen ɗi
wiyamma ɓowɗi kaña e buubi ɗi ana sabbi mbina ñawuji kewɗi wom e ñawuji ɗiɗi mbawɗa sifanade men
soni neɗɗo ana e nokku ɗo buuɓi e ɓowɗi kewi a sultata iɗi kewi torraji iɗi sabibina ɗum caɗele cellal saabi iɗi gadda ñawuji kuukoye koye naɓata ñawuji ɗi tateji foof ley yimɓe sato yo ñawuji nawɗi sanne ndenno yo caɗele cellal buuɓi ɗi jirwinta jonte tifoid reedu dugoru e kaña puƴe dow nguru terɗe iɗi naɓa ñaw iwde nokku goto yaade nokku goɗɗo
hoɗum won si ɓowɗi ɗi mbawɗa haltandemi
fay goto dulla wiide ɓowɗi ɗi sambinta ñaw ɓuɓal ka andon wiide si ɓowɗi ɗi na kewi kala si dunno na sambina caɗele cellal sinuji ɗiɗi ɓowɗi tampinta en ɓowɗi debbi sambinoji ñaw pali ana woodi dunno jeeyaɗi ley misira sambinoji ñaw denga yimɓe na jogoro ɗiɗo ñawji ɗi hono pali tawene ɗi certi ana woodi ñaw ɓuɓal mo gaddata e meɗen ɓowɗi debbi ana woodi dunno denga mo sambinta ɓowɗi lollirɗi aides banggal denga o ana woodi ñawuji goɗɗi hono cikkunkunia zika fièvre jaune e gueƴi ñaw lollirgo virus nil occidental gadde meɗen ɗiɗo ñawuji ɗi foof goni ɓowɗi ɗi jeeyaka fe gamel nga
hono watte la ene nden to ɓowɗi e buubi
yo laaɓal natorgol produit ngaji lollirɗi chimique ɓorgol sayaji juɗɗi e susette ngaji ɗum foof na haɗa ngattugol ɓowɗi ɗi e kañe ñawuji ɗiɗi sambinta ndenno ñamduji na hani uddede ɓiɓɓe leɗɗe e kulle kecce na hani lotirede sabude fa laaɓa non ɗum wonandi kaaki kakineɗi ñamduji hana fe yoppede ni enne ley hendu tundele ɗe ley poubel ngaji hani yuppede ko woowi kay poubel ngaji ɗi foof na jogui uddode ndenno tundi hana resede ley cuuɗi natorgol ɗakkillaji ɗum na hisa en e torraji kuukoye
koye
sakiraɓe miɗo miila on keeɓi faamu cenam darde muɗum ana mawni sanne dow no himɓe kani wadde fa ndento buubi e ɓowɗi de ɗum ana wawi latade sababu fa himɓe keeɓa cellal ɗum wonno ko kanko docteur Amadou Adama Kone ko holliti en ley ko Maria Maiga lamnodiri e makko e dow haalaji ɗi Mamadou Sama Sekou e Ali Cissé e paccintini e mbiyamɓe fuu ɓe jarama sakiraɓe holtindon wiide wona hon haalaji mettu tan woni ko min kalata le nde yewtere pabodiren ɗoni yewtere keƴanade neɗɗa ko miɗen kala du haala ko hokkata yimɓe ɓeydanta yimɓe sembe ko wawi yewtinde ɗumɓen ko wawi ɓuɓɓinde ɗumɓen ɓernde ko wawi wadde fa yonkiji mumɓen beela le majjun hande min bisimi artiste goto e suka pullo goto le yirbirki min noddita artiste invité de la semaine o suka jokkolle o mo anda sanne na e mbiyanmo inde ande le jimoɓe fulɓe kanko suka jokkolle omo noddire wan ali suka pullo inde makko jaati yo ali wan o fuɗɗi jimile hitande 2019 o fuɗɗirino yimirinde e bamarankore caggal ɗum woni ko o naati eko wiyete comédie ɗon wadde ko jallinta himɓe aya nden wonno caggal muɗum ko o sakitiri wadde jimi makko fuu e fulfulde saabi o tawi ɗum woni ko ɓuuri moƴƴude makko ɗon ko fulɓe ɓuuri horsininde handen e wiide tan omo anda ɗo mali ɗo sanne na wana mali tan feewi caggal mali du omo anda e fulɓe ana ñaƴiramo saabi kanko hoore makko omo ñaƴira pullayako makko nenno keɗɗen ko lanndirmi e makko
appele ma pullo mi welto noddiram pullo mi welto nenam pullo babam pullo fayso aduna yeyi wartimi pullo mi ñayirami pullo to jaɗa fu ñayru leñol ma haaluɗengal ma to jaɗa fu ñayru leñol ma ɓornoɗa comci ma to jaɗa fu hollu valeur ma kildirma woni valeur ma valeur hollu valeur ma kildirma woni valeur ma valeur hollu valeur ma
sakiraɓe heɗotoɓe on keɓɓi faamu miɗo miila anduɓe nde dande ga fo aneti ɗum yo wan alisko wane alisko bisimille maɗa aɗa selli
alhamdoulillahi
kori basi fo ala e maɗa
jaam yettore Allah
aɗa wawi haalindemi homo woni jaati wan alisko
wan alisko pullo yo inde ni moƴƴinirani noon so wona ɗum ali woni inde ne yettore nde yo wan
ile mane naɗɗa e jimi ɗi
mi fuɗɗi jimi l'année 2019
hono garduɗa e majji
goto fo no miilorto eno yirita kulle yiɗira e miɗa yiya artisien miɗa heeɗo jimi muɗum mali caggal mali noon ɗum wari ɗum weliri kam débrouillé famin du immimi natu le golle ɗe
fulfulde ta jimirta na aɗa yima du e ɗemde goɗɗe
puɗɗode bamarankore puɗɗirmi yimde caggal ɗum ɗon mi naati e comédie e nden garmi yiwmi mbimi ko yimanmi e bamarankore nde ko pourquoi pas mi yima ɗum e ɗengal am bon ko puɗɗumi ɗum ko fulɓe ɓe fuu beltike kullike ɗum yo hunde lobbere ɓeydirimi kuyan e courage fa joni kam miɗa dara fanɗitidde e yimrede bamarankore fe sa fulfulde nde tan fulfulde nde tan woni ko yahanmi dow muɗum joni bamarankore nde gotal gotal
ko jimata ɗum ene fawi dow heɗum
ko jimanmi ko ɓuuri hewde ko dogata dow aduna hakkude yimɓe eno yarata hande e kañi e no jaam wartirta famminde yimɓe e finninde hewɓe ko fama e ko heewi aduna on dogo dow kulle kewɗe ko laati caɗele hakkude joddiɓe ko laati caɗele hakkude giɗiraɓe fa yimɓe dar yawde ɗum fo mbiya hande joddi lobbo wala walla giɗo lobbo wala yon ɗum e bandu en ɓuurmi yaade dow muɗum
ada wawi wide ayiyai me godo yiyai afenan ada wawi wide ananai me godo nanai afenan ada wawi wide awawa me godo wawa afenan e gajante en favela sawuti ke da jala bekile tian fangada sonya di bedoga sa andi do juda kanyeto yata dowlawol amma jata awi ada jogi sugunu ayiti kufina iyaka ayedata sugunya sonya miyana
aɗa wawi hanndima est ce que jimi ɗi a heeɓi nafa e muɗum
alhamdoulillahi jimi ɗi mi heeɓi nafa e majji miɗa andi nafa majji du ana heddi ko fa heewi ko waray
nden aɗa yaha concert ngaji nena caggal leydi meɗen ndina le mali ɗo tan gatta concert ngaji maɗa
miɗa yaha concert ngaji caggal mali telke burkina togo benin ghana côte d'ivoire e fa yottade sénégal gambie e guinée conakry
jokkan wa honɗo leyɗi fulɓe ɗe godi ka fuu aɗa yotto
e do pula ko woni fu ana hasi Allah faydom yottaake no do mi de lannide yaade mudun do woni Cameroon en e yaade Nigeria en Niger Sudan en Chad en fu ne heddi insha Allah
Hande mi yata biru sada teuta kam tawam geto jaro be boso e zuo be lido lezi tan wodi stress zuru suka bere ube e jokol be chuibe nyajo be olde weltime mi tampu sonar to mi kaliziam mino mi wellam mi bama de nyamane to goto fai goto fati dornam ulata kenata
nenno le golle on e tidallaji hede wondi kawrda hen
golle o tidallay mudu wati mulfe tidallaji anen sanne sirso wiam pullo pullo jimowo pulbe andira ka jimi pullo kay ko andira margal dabaji jande qur'ana
jata durino
mimmi durimi remi mi jange qur'ana jonkay goto funo Allah yidiri ni la torto jimi dim wari mi yidi dim suube gedi au debi c'était pas facile parce que parents be dun yada hakkel mudum fami o funo wonno contre majjum mais finalement be gari be pami ke ko be kulno ko wana dun latomi so wiyama yimo fu mileten no neddo gado kulle bonde jaro drok ngaji irdun e bandu en mais be gari be pami min anniyamo bammi o yo mojjende non wana latade bonno walla latade neddo bondo
andi leydi meden di duubi kewdi joni ko yaata duubi sappo nako faydun jaati rafindenaago ana wodi e batte mudun le duubi joo cakitiidi di en ji himbe hewbe kan ana egga nokkuje mudden ana ngara bamako do ana nyaa nokkuje godde fa en ji fayil le yontere yabbine de e laamu ko be leydi meden di don minisiri e bi action humanitaire ngadi mballi nguuji dokki nyamduuji hono egube e refugee en joodi be galbal falaje hedun jiida e o golle
vraiment fa hande tan wiide alhamdulillah sabe ko wari e tagado fu yettu Allah hunde fu e wattu mudun non wattuji bettike dum walano milataake no dum fa so Allah waddirini en nanga Allah toujours beyden mo gollirde hakkileji celem berde golliren hakkilaji nyaagoden Allah no jam o fitoro bon refugee en garbe be wana muyde mabbe non no neddo fu kala ko waawi wallirde be tinno toujours be balle e sukaabe wombe ton hanbe wattede jande be walle e mawbe wombe ton be ndare do no wallirte heba golleji do heba ko heba ta bantira hore mudu sabi neddo wata heddade abada a waro hokkede so be kebana ma yo no golleji be ngata ma e mudum be heba tawe kambe hore mabbe bay daranade hore mabbe neddo fu dum yidi
sakiraabe on kebi famude e dun yewtere meden ko min biata magazine humanitaire e bisimimo do e kaldidi e makko holiti en ko woni e hakkille makko do kabaru no kanke hore makko wori do jimidi e hono du e ko yi hono egube kaani wadnede de leedi meden di wana alis ko men bi a jaram
mi yetti sanne mi yetti kala kedo todo imi emission o
à tous les aventuriers lando baudore non alla wada non sago modon ono e tinare ono e derne ono e gorkaku sadi on karike kokku don hore modon sala famili modon ana sulta yo gorkaku non yo jogade derne non do lando baudore non sura on o wada barki e jawdi mon
pula e mama
e wan alis ko min biya jaraama holiti wiide bi arama ko Allah fodi fa lato fu doni ko latto e jokka ona himbe egube nyongitibe kambe koy mabbe o wi himbe ballabe ka tinnoni ballabe yalla kambe ko be bawana koy mabbe ka du tafonna e jam e dejere hewteli leedi meden di yalla kambe koy mabbe keba be kota e le nukuji mabbe en fuede andi kay non fudbe wombe le malika fun andi o suko jokkole handen o suko nyairo e pulla yakku makko nyairo fikiltir makko wi finatawa meden don en fulbe tino den e majjunna fa handen e biyan wan alisko pullo a jarama bandol yontere nde holitama wiyede baludo wobbe hore mudun walli fa pamen koroka hala en kawri e gorko meden mawdo goto chaayido e andado sanne kanyudu e le lenyol fulbe kanko ndirte do dinda sare yo jimowo yo ngenyo o neddo du darinido sanne no birumi woni finatawa e o holliti en ko don woni e hakkilo makko do kabar sini wiyama neddo baludo wobbe fu hore mudun walli kedo dem
ko do neddo watta waranta goddo so anda hore ma ngada ana heewi limataako a gollani neɗɗo faayoɓe keɓa ñaama nguura hoore ma ngaɗanɗa a gollani goɗɗo golle laatiiɗo golle barkinɗo golle saabe Allah so golle lobbo wiyete hoore ma ngaɗantaako Allah yoɓete ko ngaɗanɗa goɗɗo so moƴƴere ɗum saabi so wundum mbaare Allah e talka en ɓe neɗɗo fu ana yiɗi jotuɗo Allah fu waɗanaɓe sabu hoore mum waɗan Allah yoɓete go'o ɗum ka hakkunde ma ane yumɓe yurminiɓe sa hokkama neɗɗo mbamba ɗum a halfinama ɗum a jogi ki ɗum a ñammini ɗum a yarni ɗum a harni ɗum fa mawni fa nafi yimɓe mum nafi woɓɓe fey so nafay ma an yaama moƴƴere nde ganduɗa nde ɓiɓɓe muɗum na taaniraɓe muɗum gaɗana yimɓe iwɓe ema andu ɓiɓɓe ma na taaniraɓe tawe caggal muɗum nana ɗum du hoore ma gaɗanɗa masala goɗɗo sa halfinama hunde a bonnay hoolare nde a waɗani hoore ma e enen dente ngal yimɓe gollooɓe ɓe fur ko gollirten de woɓɓe gollantenka sabu kañum joɓata en ena kañumen gollante saɗo yo gollana neɗɗo mo yoɓayma na jambe ɗum fana woodi no mais ka sa golli fa guura woɓɓe gollanta joɓe a waɗani hoore ma ɗum enen gollooɓe ɓe fu gollooɓe radio ji ɓe ana en minen ñeeɓe haalooɓe ɓe miɗen en hulnoɓe sewoɓe tafooɓe ɓe fu e golleji mumen ɗi ana gaɗana gollan goɗɗo e golle muɗum o fa joomum welto daña kañum du ko micciti maani ɗum wawi gollude gollani kam wona jomɗi wona hunde fu ɗum golle makko tan ko yiɗi hollude kam golle makko o golle ono kala gurɗo fu ana haaja goɗɗo o sabu neɗɗo fay goto wawata rimde hoore mum wawa laɓude hoore mum wawa lootude hoore mum kana goɗɗo waɗana ɗum nena goɗɗo gaɗanɗoma o andu sa mawni ni sa laatiki neɗɗo wona bonnowo moƴƴere ni miccitoɗa ko jomum waɗanima gila abaddu fa mawnuɗa ko nena joɓɓira ɗum moƴƴere nena jomum nden andata waɗani hoore mum kala ko neɗɗo waɗi so wooɗi ko wooɗi waɗani hoore mum kala ko ganduɗa eko boni du hoorema gaɗanɗa ɗum du wala torraka yettota kuma ganduɗa o koye torraka fey so miilɗa miilay fu anduɗa anday fu golle ko Allah ganduɗa ko Allah yoɓirte ɗum so moƴƴere ndan so baasi ko ɗum du kañum woni joɓowoma nena ɗum du hoore ma gaɗanɗa
e dinde sare miɗe miila haalama ka famama sanne masalaji ɗi dukkuɗa ɗi fuu ana nanga hakkillo e balluɗo himɓe woɓɓe hoore muɗum walli ɗum yo gonga noon e ɗum ƴummata ko eɗen fawi du dow toɓɓe kewɗe neɗɗon balluɗo himɓe woɓɓe e ko heewi ha tan won e maɗa hono ko wiyete caayu won e maɗa yurmede fa yettade ɓingo aadamako e le yonki maɗa jarsini a walli ɓiɓɓe adama en a tawan an hoore ma e ɓernde ma ana ɓuuɓi aɗa welti saabu a wonɓe ɓuuɓinda ɓernde muɓɓen ɗum an hoore ma a tawan hakkille maɗa ana jotti dow kabaru muɗum e goɗɗum kasenna e wallude himɓe woɓɓe yo wallude eɗen mbawide wallude ja leñi dow ko wiyete dow pabodiral fa himɓe kewta ndima ko muɓɓen yo ɓewdude sodde en ɗam hakkunde himɓe ana wawi laatade fa natodira e himɓe caggal muɗum du ana wawi laatade sababu fa kañe e koye muɓɓe en keɓa nafagaji muɓɓen goɗɗi an hoorema ñande Allah fode ke a tawame tiɗallaji saabi a wallino himɓe woɓɓe ɗum ana wawi laatade fa keɓa nafa dow majjun e mbiyan tan wallude himɓe woɓɓe yo wallude hoore muɗum e nenno wiide tan wallude himɓe woɓɓe wona gollude mere e jokka timminde haala e ngol bandol miccintinde wiide faaɓe ko himɓe tan abada a mursata ɗum si kokkuɗa himɓe woɓɓe na se balluɗa himɓe woɓɓe fuu juuti neɓi e mbiyan a heɓan nafa fa muɗum e fayi kono mbiruɗen nin ana wawi ɓuɓɓindema ɓernde ana wawi du hokkudema hakkillo e lobbo e dow kabaru neɗɗaku dow kabaru ɓingu adamaku dow kabaru no addaro ndu jaati no yarata e mbiyan tan e dinde sare weeli min sanne dow ko kollitinɗa e masalaji ɗi sakiraɓe holtin wiide ɗo kadduɗen e yewtere meɗen noddirte en pabodire nde hannden andon wiide min Ousmane Niall Buuli wonnoɗo paalel haala ɗo to ɓoggui jande to kanko noddirteɗo gagni Kante wonani en toon on paami tan himɓe egguɓe wonɓe le leydi meɗen ndi fa hannden ana kasidini wallede ɗum woni komin jokka le jantoreji ɗi gaɗɗe ndi fuu mbiɗa miilon keeɓi faamu muɗum dow majjunna himɓe hewɓe ana kasidini mballa banggal neɗɗa kona koɓe ballate ɗum fayseɗum naf nafabe ana holliti wiide ka dun hejjataabe le nokkuje jogaje mbiyan tan himbe egube na himbe nyongitibe wombe le leydi meden di fa handen ana gonde wadde imma daraji kanye koy mubben ana kasindini du wallede holtindi wiide sakiraabe fa kasen kitno don nande yewtere pabondiren don baawi nabude do internet ko wiete www.studiotamani.org na du do groupe ngaji amen WhatsApp do numero 75 99 76 19. So nyi don tan on baawi nadde do e o groupe WhatsApp don baawi yottaade do hel amen Facebook sakiraabe don gondo le malfu e mangal mudum en jowto hedaade nde yewtere min nodita pabondiren do studio tamani handen e don gonno e yewtere meden tata berde e nde e yewtere sakiraabe don gondo le malfu e mangal mudum en jowti on hedaade.